Aboubacar jo jangowo ele jangnirde cellal tiagal cili didi ndartugol diplome def o bami anya jogititade jande makko ele odo nokku jande cellal
en fait la raison
sababu ko waddi kan indusuri jangnirde dogotore en sabe mi wadi def cidi didi mi hebaade waddi so garmi windade fami janga dogotora
en infirmier
eden ikewi deedo jangnirde de yimbele hewbe kebbe def mabbe kebal def njata tonno jogititade jande mun en ele deedo jangnirde gonde ele commune joobo ngallure bamako goto fuf na wawa yari tonno windude inde mudum dum won ko holliti ardibe nuko kabe holti wide sifaji jande jiddi na cirti kadana docteur Kanté Salimou kanko je nedo jangnirre cellal
so sukabe jangobe anan jiddi windade do amen do nokule den galda jandeji pamari an hen kany jandeji mawdi hebube defube jande mudum en fere be gala defube dun jande mu en fere e yimbe fu anan bawi jangude e cuudi ecole janginoji ndogotora
ardibe ministre jande kay na metta sanne fewde odo kabar o e wi mabbe an hani sukabe likoy njawbe tonbe tawre famdi fufu def madun bak e wi kanko secrétaire général ministre jande leedindi jangirre dogotre en na hani tawrede soubu den no kanko ardo kabaru jande o na metta sanne ko jawdi woni ardina do fewde yirwere sifa jande kedden na kinan agadida kanko ni secrétaire général ministre jande leedindi
yimbe be ngatanaani golle jogaji hakkille e dow majjun wakkati ji cuudi jangnirde yogaji an jidi hebudi kaalisi be sukaabe be kebaali def bindotoobe be tilo kasen le majjun be ngada def so be baawi hebude diplome mabbe midon gondi wadude kawrute e baale ecole ngaji jangnoji cellal famin kebana ilaawi jogala
honyotobe yogabe ka hulti wide ana haani be wajjum bina yusaraji di tabbe sabi e wi mabbe kabaru cellal hana fifi jirede